Yeah. Yes. That's right. That's classic, that's song. River Campus Soldiers in the building. That's 69. Nick your pills, my boy Billy Nine. We on fire. We on fire. Be leader. Be leader. Naza pimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi.
Kwenye tape deck haiwezi ni vipi miu nipe headache. Wastini na semanini hatuwezi meki. Kabla sijahema sana usha kugema mafataki. Najihisi ukinikisi na utaji mswaki. Sikutaki hauna ladha. Unaponikumbatia unipa mawazo ya ngaza. Shikamo unakaza umri kamaza. Na misi yo father ni vipi ntakuliwaza. Nikurulishe ujana misi yo maulana. Nirudishe utoto nasema na kutukana. Mini sugar kwenye fani sio sugar kwa mamami. Hey, don't try me. Unataka kunikuza, unataka kunifunza au unataka kumlipiza mumeo, kumrevenge. Kama game ulisha change hata umri umechelewa. Katunze vizuri au watoto mliopewa. Naweza kuimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi, we mtu mzima, we mtu mzima.
Hatulingani, mina we tuendani.
We mtu mzima, we mtu mzima.
Hatulingani, mina we tuendani. Wasani tuheshimike na wasani tusife. Na wanawake tunaokesha kuwafungua kama opener. Good boy, vipi, niaje ni vipi. Umezipenda, basi kanunue CD. Na siyo agenda za kutongoza wasanii. Kununua wasanii, si uburudisha watu. Siso waumeza watu, mina tafuta kazi. Stafuti mzazi, ishangazi tafadhali. Unataku nyekandani, what's up, miso mwali. Yapo kitu sinaga, utaendelea kwa mwaga. Vita miogo na baga, inawezekana tukiboresha hizo swaga. Usintangulizie hera, usinlete usela. Tena wache kunyeleza na utoke kwa hii meza, right? You are my mother from another father, hey. I'm your son from another mother, okay. Nikki baby. Naweza kuimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi. We mtu mzima, we mtu mzima.
Hatulingani, mina we tuendani. Misichezei mabinti, misichezei mamaza. Kwa hiyo mantiki, mine style za kuflow. Sina style za kwenye vyo, tukutane kwenye show. Get close, get the picture. I'm the best teacher, I'm the best picture. For the best future, for the best. Cause I'm the best teacher, I'm the best teacher. For the best future, for the best future. Naweza kuimba mziki ni kukua.